Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jire to ɓoggi jande gafandu haala Mamadou Sama Seku jamu wali sakiraɓe keɗiɓe. Ujunaji kewɗi ɓiɓɓe Adama gooni natuɓe ley galluje goosi en songo batte wadde ndenagu kamba ɗum jaati gotanaɓe toon ɓe mbe goytike laamukoɓe ɓe tewti ɗum faaba. Bangal majare fewde habitiɓe francinkoɓe gonɓe ley leydi Mali dunke en ndenagu holliti wiide hotugol ɓeɗo wona fewi dabare muɗum. Woɓɓe kay jeliju talkuru kawral hakkude habitiɓe leyɗe ɗiɗɗe ƴewte. Janginirde jande dowre e mbiyan e lugaji dow mbiyan diina aslamaku lollirde Ahmed Baba yambini duuɓi muɗum no capanɗe joyyi yontere ƴaɓɓiɗe nde. Oɗo nokku mbiyan jiɓaɗo wattu 1970 Nafi Sane ley huncangol hoore finatawa e tariki leydi Mali. Ɗi gonni sembe kabaruji amen hande beeten talatare sappo e jeena leru janvier tande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Kabaru ndenagu ley sahalla leydi ndi ɓeydi laataɗe wembere saabi muɗum ben ɗeɗo balɗe ɗe yimɓele hewɓe eggi iwde nokkuji mabɓe yaade nokkuji guɗɗi ley région ngaji Tumbutu e Gaw hono to ansongo e goosi ɗo hewɓe jeehi ley commune ngaji ɗi. Ben heƴaɓe lamtun ɓe holliti mbiyen suhlaji mabɓe keɗɗana ko ɓen en Kalifa Goyta e dow faysango Aly Cissé e Sita Sidy Bé.
Ansongo to laamukoɓe gomɓe to ɓe holliti wiide ko ɓuuri yimɓele ujunaji deɓe sappo woni egguɓe warde le cercle o le wimaɓe ñaloma fu gallure nde ana yuɓɓo yimɓele eggoɓe deɗe mumen warde to saabe rafi ndenagu. So ɓeɗo yimɓe ana hasidine hunde fu hande laamukoɓe gomɓe le cercle anson go o ka holliti wiide jogolal goto mbawɗo heɓinede oɗo tiɗɗala woni daranade ndenagu yimɓe e kulleji koɓe jogui wona hokkudeɓe guure. Moctar Maiga jokko arande horejo laamu anson go.
Hande tampereji ɓuuri ɓeɗade beete fu daña yoppe gelle mumen gollan dabaji fuddare guen ɓe wujji dabaji amen fu soɓe gaari ɓe yamen amen ɓe witta mais wawa somi wittay meɗe wullito laamu tinno waɗa imma daraji ana wawa lentude ɓe yimɓe yoppuɓe gelle mumen ɗe. Laamu ana han immade waɗa imma dareji yalla ɓe yimɓe ana heeɓa ndenagu toɓe tawa fo ɗum woni sago amen hande. Soni wala ɗum projet ngaji ko heewi waɗi ballego de ɗum heƴata
gosito le région Tombouctou rafi ndenago ana wondi heɓude sembe to améri e nokku o ana narda horeɓe leyndi kaye yimɓe fu tawraɓe anniya lobbo waɗa ko wawi fu yalla ana walla ɓeɗo yimɓe egguɓe ɗuɗe jonde mumen ɓe adadu mum woni ɓeydade ñaloma fu. Moussa Agga Inzuma horejo fraction imidi danga 1 gosi
golle amen arandere ko dogadado muɗum yo winni ko inde neɗɗo fu yoɓɗo genni muɗum wariga aranno ɓe yimɓe ujunaji nayyi wonkome winni inde muɗum ga hannden ɓama yontere ƴaɓɓine wartande hande galleji ujunaji joyi yaade ujunaji jeegon wonko jippito amen ɗe ɓemi heeɓi mi winndi inde mumen ɓe wala balleku fu meɗe wullito e suudu Baba wadna ɓe balleku ɓen hani wallirede ñamireji e cafaji ɓe nandan muɗum sawdena ɓe yimɓe ɓen tampi hannden sanne
le oɗo wattu goto sodasi en leydi Mali won immadaraji ɗiɓe gaɗi damal farabugule sahal to golɗo lugagol latike sababu hewtude mutugaji nayyi kaye jaɓe.
Sakiraɓe mbawi tuttu hakkillaji moɗo dow kabaruji amen banggal bembe amen Facebook kayi do Twitter. Pelle halnana en martini Kumba Majere ñande alalbare noga lewru janvier yalla mbiyan tewtude hotugol solasaɓe francinkoɓe gonɓe leydi Mali ɓe. Ɓeɗo majotoɓe ɓe hay fi leydi France laatade sababu wayde ndenagu ley wuddu leydi ndi tawene dunke en ndenagu holliti wayde ɓen holliti wiide larme Mali tan wawanta fe guɓe jadinkoɓe ka noon politinkoɓe yogaɓe kay holliti ko hani ƴewtede yo talkuru kawral habitiɓe hakkude leyɗe ɗiɗɗe. Keɗɗanna ko heɓani en Oumar Wégalo dow faccitan kanko Aly Cissé.
Kanko Ali Tunkara o holliti wiide ko wiyafa armée France o yoppo nokko yela tiɗalaji ɗi ana heɓene jogal ɗum wona dabare. Oɗo laamiɗo feddinde noddirde centre d'étude stratégique et de sécurité le lefol sahelguel o wi so armée France o yoppi nokko ñalawma hannde no wala fuu ko manggal paɗen leydi Mali ndi mbawi.
Yimɓe fa heewi gonduɓe wadde immadaraji fa soldats en leydi France egga iwde le leydi Mali ndi anda hoɗo woni yamirore ko soldats en leydi France jogui le lefol sahel ngel ɓuuri fuu le leydi Mali ndi kañe hono ɓe kaɓorto. So soldats en leydi France eggi iwde le leydi Mali ndi ɗum kutteje muɗum ana mawni sanne le oɗo wakkati. Soldats en leydi Mali kañe jamare gaɗoɓe politique le leydi ndi wala fuu dabare mo jogui mbawɗo darade no yawiri darne soldats en leydi France.
Micciteɗen wiide wona joni woni arande yimɓele ɓe gaɗa immadaraji yalla France en yoppa nokku o. Kanko Boubacar Bokko mo holliti wiide ɗum famni ñalawma hannde no sanne saabi de ko France wondi e lefol sahel ngel kañe le leydi Mali ndi ɗum laaɓayi. Le majjo no holliti wiide kaldal e kawral ko woni hakkunde leydi Mali ndi e leydi France ndi ɗum hani ƴewtede.
Ɓiɓɓe leydi fa heewi muɗum fuu famayi wiide fedde nations unis kaye kaɓotoɓe mum fa yetto kaaki kaɓorɗe ɗiɓe jogi ɗe yimɓe ɓe yiyata ñande fuu ana yaaha ana warta le leydi ni wiide eɓe gondi fewde rafi ndenagu fa hande so gonga o ni nyaloma hande leydi malindi ana hani tewtude yawtade dewte seria fedde nations unies nodirtero chapitre 7 kan chapitre 9 golle kalfinado soldats en leydi france nodirtebe force barkan ana hani waytede
pelle kewde kany en bi ngaran wadde majire muden alal bare warorde le leydi meden di le majjun pelle politique an le hen e pelle société civile fa yotto malin kobe wombe jola kany zile zone be leydi france wattu jona yalla dun yamirtina dun yamirtake landol won don
larmi mali jambinan nyande alal bare de noga leru janvier dubi mabbe chapande jegom hitande fuftu segutun rewbe habtibe be nambowi yambinde dun kanon hikka yambere fufu sartaka e wi mabbe yu botte alhali kabar challal leedi ndi wakkat judo keddana ko hebani en mbiyan kedjado amen to segutun mohammed sissé e dufa sango umar waygol al sissé
noga leru janvier yu dun andira dun non to seguto ko nayri bangal yambereji kewde ko watta le kansek amadou segu leedi do yambereji figol bolon kany jimi fa yotto bomi fu an wono wadede hitande hikande dañan ko buytali hen non kanko madame dembele yaya jara hollitiri wide lamido robele wombe tombe
hikka mi landina ko momuni sabe cittalaji di leji ni wonde mudi min banti min madaraji de mi annino wadde di fu sabe nyaw covid 19 kay sabe rafinde na gondo lindi
hitande hikande dum wonde yambinede de leydi ndi jogi tidalaji mawdi kanko lamido suka mangal paden wombe tombe o wi yoga e imadraji mabbe di fu nayirto hokkude jamar akilaji lobbi kedde makko ko noddirto Mamoutou Togo ko masifido hen
pour cette année
wala fou ko min landini hikka min jeyi service social to normalement betti do kambe woni do tobe min ni golleji de mi anni wadde fou be bi men nyaw covid 19 wana to martina golleji be ambe
ko
nayri bangal mangal paden wombe tombe be bi wala fou imadraji ko nayri bangal yambere ko be anni wadde hitani kande kambe ko he mabbe ka dum e tawede fou be jahambe joddina e pindiji do mangal paden sambe jira don ko Mohamed Sissé hebini segu sijo tamani
batta yiti mawri chapande jogobo larmi mali alal bari jangu noga liru janvier sijo tamani wadanan on yewtureji hertadi iwde betin 8h yade 9h30 e kanya dunno kikide fuf do yamberende fa hande le kabaruji di jangnirde jande dura e mbiyan lugaji do dina aslamako lulirnde Ahmed Baba yambini dubi mudun chapande joy to tumbutu ton mbiyan nyalade sappo e nay e sappo joy liru janvier hitande 2021 odo nokku nyibado wattu 1970 do inde centre dewte e lugaji Ahmed Baba fara mudun wono hawritinde resude e nawtarade dewte hidde mbindirade juude yiti mawri chapande joy latike sababu micitade darande nafore odo nokku humchangul hore finatawaji e tarikiji leydi mali kaddan ko heban en kajawda amen to tumbutu ton Bobakar Djité do festango Umar Wegole Al Sissé
andam be kabaru no tarikiji kani e dewte kidde de kani marrede le leedi meden di kuliti wi nokko no docteur Ahmed Baba o nyalom hande lugutobe ande be anan kani yottade ton ko nayri bangal alislama kuddu kaddan mo kanko docteur Mohamed Nyakati kanko lami ndudo suudu ko masifi do hen
on nuko mutinama yalla ana heyba binni meedi windiradi jungo on nuko gollal makko arandere yu jangunde yu famuntunde jama me anti hanne on nuko ana wawi indede nuko to ande meede mawde dogande de dina han jeweede
lami ndudo suudu holliti wid nafa mudo fu wawa halede Fatima
zodi wada o fijir hanne sabdeena on nuko yiiti dubi cefande joy kortan amen hanne nga ko dogata do mudum yu wawde heybde ande yu paradeende kany waddi imadraji famunte na ande le on nuku
ke gado suudu ministre humnido kabaru jande do dowri le leedi meden di holliti wiide o don nuku yo ande kany e fina tawaji boydi mbaawi dartede le hen kedde mo kanko no dette Abdoulaye Maga Souba yo chef de cabinet ministre humnido kabaru jande do dowri le leedi meden di ko masifi do hen
on nuku yo famintina jama yalla hebe hebde binni meden winniraade juude pati majja o yo nuku mawdo mo mali naftirto hande sabdeena on nuku to ande meden hawra kany tabiyaji meden woni
tiagal ko dum wali dubi chapande joy leedi meden di institut Ahmed Baba be bile imadraji mabbe di fa tawe yeru mabbe wala le leedel de kerdirden de fur don ko Boubacar Guité hebini studio tamani Tumbutu
ele kabaruji nyaw covid 19 nyande altinere sapo jettelu janvier 2021 ben doktor en leedi be holti wiide nyaw be sapo en jago mo be digi hen noga en jeddo ben chamtanama goto heddiki hen den dum fuf so hawrunta so hawruntinama nyaw be yu nyaaji jeddo chaptem en jetto chapana njo en jo ben anay mabbe nyaaji njo en temna njo chapana en jetto en jene chamtanabe tamere taton e sapo go on iwbe bangal yewtere acti covid ke dana ko ben en nambe fedde covid 19 jutamani du fay tangomi e Ousmane Nyali Bouli si jotama
mani
wattu mo sariaji kumani di tellal na wajibina li leedi ndi nokku yeturaji kewdi uditi nokku mun en sababu mo holiti woni rafi faba lam o so won ngatni ba hakilo kakilotre juude gila e damgal wobbe kay njeli tutuide hasindira yimbe rafa galle mabbe kaddana ko ben en musammalle sisoko e do fajtango usman nyali buli
hore be bar ngaji restaurant ngaji ciede ke wide kebal em uyite ke illa nyaw coronavirus onati le leedi malindi tawi mabbe dabreji ba made fande nagu hebe bangal cellalli ngadi tidalaji do mabbe nodi yogabe mabbe kulay uditinde nokkuji mo ben baba sanu jom bargot leedi ande asey 2000
comme o chamante na ngati
yon gonga bokot jono ka kilambe hewa le baruji de min jo inni ka kilotre juude gila damgal baro ne uddi non jati ka tewti so leddini en patron o yobata min jittira fe uditinde
o sababu goto woni ko o directeur restaurant goddo holiti wide e wi mohammed sempara client en fandi ko ngarata dum wadi fay gollo mabbe fa be jobba dum be anatiidi be fu etawede be bami dabreji fa himbe deno e nyaw o le restaurant mako mohammed sempara directeur restaurant goto asey
ya plusieurs
hotel bar e kany restaurant kewde ani uditi soni dum wurdi kay ko santi jobbe be dabar wonde so be bawta fu hadde himbe le yaltudi sabe dum dum no do e do nokuji di na udita e do yeddugol seraji hultadi di kayu batte rafi faba gouvernement o
no on attend toujours ça
fa de dabreji mamadi fa dena go hebe timma le jonte didi jomme restaurant nga yogabe kolitiwide ko gondi wadde joni yo nabinde himbe nyamdu nokuji mu ben kanye le gollede mu ben
dum kay njutuki landul hande gol jaboto professeur akuri itnan horojo guldede humanide habbo nyok covid-19 le leedi mali
allo professeur
wakat jun o ki nyaw keso ana li leede yogaje tubakoube be e kanyadum le runde afrique tama farate na wodani leedi mali ndi bangal mudum
bien sûr vakation
ngongo jati fuddi fayede to leedi france to secrétaire am helbe ana tour ben ja e ben gara derno farate modo won hen gambar dun gilla joni mi holiti ardibe am be wattande on nokku hakillo yalla dati dabreji mudina lenne bangal yimbe le europe di do nokkuji di hetine sere hakke balde sapo enay fadde mabbe yade li galleji mabbe yusufa hisude jamarande o en timanta acti covid amen hande ka pat njigiton wuncande hore kala wajuji docteur holiti on yalla odo hisa
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
le kabaruji le raison ngaji amadi am bianno to sikaso ton gouverneur kesso mbianto kuccala to jafo don gouverneur kesso kuccala yedi altinere kenyana sapo jitele janvier mbianno docteur nsrf juji region o e wi lam ko be ton kawtal ngal lati sababu to tundral hakillaaji doti allaaji le region o gouverneur general abdoulaye cisse ndardi lam ko be leedindi mandinde kadi region o to kulukuru ton gilla nyande alan sapo jeddi do janvier mbien chambre de commerce mabbe hebi president kesso mbien do ngotorbe chapande nay enay be kasim sempara mo yubbo indeji be mbien subama do tobbe chapteme men chapande jena e jetti li temdere wattu mo mamoutou traoré mo yubbo indeji a hebi didi le temdere e wi lam ko be ton be mbien tit ala fuf hebi yaka e ju ingol bureau antiminan kabaru yidi to kayton no kawrutal la nayo bal figol ballon lo lirgal la tournoi jombugu fuddi nyande ala sapo jid leru zambie leru zambie ben fedde kersi gane wadi kaw e fudode kawrutal la gal ben to nyambi gatton le commune marina jombugu dun timinta kabaru ji amen hande mi tin dan no bawi sade fofum pitade do ben bembal amen 3w.studio80.org ma dun noddon jamu 37 321 do sede yotere meden magazine
Money.